Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde sakirabe hedi be jamwali modo hedi ngone bete altin hede noga lewru novembre hitan 2023 yamde jena yottike cuudi kesi e deande bobbi duansa Ousmane Niane bulle kabaruji da Mamadou Wattara to bogi jande to. Di jore kireje en debe sappo e dide berde timmi ala kenyanto kitato ujinaji kireje en gadi duwa uji yalla jam ana warta le mali lugere yama to kidalla to do himbe bara ura le modon larme mal holiti o kapa le communique mo wadi sappo e jetti lewru novembre ndu joodi la kolde ngala e wi laamu jokkinan murtere golle balde joy fuddede altinere hande nyamandeji mabbe gondi dow daande laamu o woni ko be jamtata yodi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon herat studio tamani e jore chrétien en catholique debbe sappo di berde timmi alan kenyan to kitato ujinaji chrétien en yurbe le mali e le leyde godde kawri e nde yambere le o region le majunbe ngadi do wuji yalla jam e deer anawarta le mali anni ko nelal amen yaade kita fatumata ko johimin en do faccitango sita sidibe
Léwi kanko abbé Samuel Kassogué o hijji cafan joyi ɗiɗi bo lalnaɗo to hoore jo chrétien leydi Motti yo hijji mo hono muɗum waɗaka le église catholique leydi Maltofon le golleji o hijji dabiriji mawɗi fiyama mi weltiki fa wala sewɗan caggan dabiriji hollitaɗe to yimɓe lalnuɓe o hijji saabi yimɓe hewɓe fotti e muɗum hono misal maggal paɗe leydi Malli ɓe haali du haalaji ko natto saabe waddude deƴƴere le leydi Malli fo e maggal muɗum yalla gondal lobbal ana heeɓe le goto ngo hollita to hijjinkobe warbe o hijji be holliti wi Cécile Soubaro hikka o yo hune wotra ko chrétien kambe be leedi malni fu yeletono
je suis vraiment
mi welti gen sanne mi fotte e hone o hijji feene gotan sabbe holliti kabaruji ko natto sa waddude jien e deejere le leedi malni fu e mangal mudum kayle dinaade fu mi welti fa wala sa'do nyol man hande hitane fu medo wara wadde o hijji me du o yalla jien e deejere ana hebe
e la paix
tagan du'a uji wadaadi yoga fottube o hijji hollitika en wad du'a o mawdo hono ne jien deje hebetel leedi malni fottade yarda yeso o lam hakkunirejo miccitunde wi hijji mawuri ana hanen lalnede to horejo chrétien joseph kay
la hijjore ana hollita mbaki kewal dinaji e yurmene gonde le mali don yo halaka ministre commune do dinaji hali ala kenyan le mes modo chrétien en mahamadou kone ndarti du dinaji di fu ngadana leydi meden di dwaw kede ko fatmata ko joddo faccata ko sita sedebe
location mes choix de
le on watti mele tewtura hore en dinan ko leydi malni fu e bale dina futo wonle leydi ne mangal modon bettina wada du'a oji honene den de hebertele leydi malni daror chrétien ana mawni sanne le keɓal leydi nin le on watti le watti joni miɗo salmina ɓe sukaɓe jokolɓe tinniɓe lallinayi yembere fa yettade joni kamɓe yamɓe koyɗe ƴiwi fa nokkuji woɗɗiɗe yettiɗo meɗe salminaɓe sanne e yimɓe fof wolle liggindi
sakiraɓe ɗi kabaruji fa andoɗo mbawi heɓde dow bembe andede dow hella amen facebook kaña compte twitter jomɓen cuuɗi lekkol ɗi ngala e wi laamu mali jokkinan altinere handen dannugol golle balɗe joyyi ɓe ɓami nde dabre asawere ƴaɓɓina nde ley batu maɓɓe e wi hooreɓe maɓɓe nde dabre ɓe ɓami ɗum saabe fa han ɓe joɓaka ñamandeji maɓɓe gonɗi dow hoore e laamu o keɗɗen Abdoul Kassoum Touré kanko woni secrétaire général nde fedde dow faccitago sita sidibe
caggan mi joɗɗi mi kaldi ɓamde nayyi lewru novembre fa ñol man hannden wala fof hunde ko ministre kalna amen ko nagata haqqille saabi hunde fof biltakin ko naari banggal yuɓde kalse amen o jooɗa kalda du waɗaka yalla dabit ana fiye honene ortorra huncirto ɗum saabi hannen somi jokkina murtere golle amenne fandene kawral heɓede hakkunde menen kadi laamu on mi fi dabri ko wadde murtere golle eerŋaji temedere e nogueyi ɗum ana fuɗɗo altanere yaade fa aljumare nde fa hannden mi joɗaka mi kaldi ɗo hunde fof yalla saabi lobbe ana heeɓe meɗe joɗɗiniri daɗeɓe fattade joɗade kalde e meɓɓe yalla torra o ana heeɓa hunco
larmi o holliti les communiqué goto asawere nde wiide yi luggere nde yimɓe mbara ura le muɗum to kidal to alkamisar ƴaɓɓine nde e wi windande nde maggal pat en jiiɗum ley immadaraji gonduno wadde dow dartugol no ndenago heɓirte larmi o wi ana horgoji ana gondi e waɗede yalla waɗɓe ɗi war hooreji ana jeeye fa bullite sariya le nde cakkite yontere fa handen ministre commune ɗo dewrintinal waɗi noddago wiide yimɓe dogguɓe yoppude ngallure kidal nde fito ngarta torra fu hewtata ko dum ben ministre minisma acci hakke uddi d'accordé mudun wonde asongo sappo jetti lewru novembre ndu de d'accordé wartirama e juude kuma ndaw cercle o kayre woni jeno berde le sappo didi de minisma woni e ley mudun e don na fawido golle ci dida baaji yoppugol la gollobe woni be leymali be kan yoppude leydi mardi fa laba sappo chapantati e go lewru décembre warorundu yaltugol koyde serangendi yo golle mo himbe hewbe ngatta le kereduji di kanon joni en wondi e selde do imma daraji hollitangoji ja lenyidi ana gondi e famude kuteji ko o golle watta nenno e be pia dabreji bantare golleji cenam nyegeje ana asejati wattu joni o ko heefu ana le galleji kewdi le leydi meden di anni ko hawa berte hebini do jundu faccitan ko sita sidibe
wadi go nyomal nuku hebaado fu acci matede nukuje hewdede leden e mangal mudun nungu holliti yogabe be holliti a wi nyegeje ana matele galle fu watti joni le leden
kajulo marakono ya
watti joni tulmorde ana matele galle fu meda yetta alla fesukabe amen yaata wadde nyomal nuku hebaado fu kasin sabi galleje fu ana jogi tulmorde feddu e tawede yogabe ana wada nyomal nuku hebaado fu le genni yoroso du ana jogi kutiji kewdi le cellal balen adama sabi ana to sabe siba nyablaaji yogaji
banam seman lana dugu kono
le genni yelmani kangono tere Boubacar Sidiki simiga janni goto e janni genni holliti wi mudun go nyegeje natigen joni sabe kuteji wadgo nyoman nuko hebaado fu acci hedde jamare ne
ay lafi abade
dun nafi amen sanne sabe arano debbo e gorko fu ana yahna nyomal le ladde din nuko hebaado fu watti joni mede jogi nyegeje nuko den fu dun nafi amen fa wala sedam natigen sabe du huncini lamor amen yar yeso
ani annafa ani sutura
micitunde mi watti joni o kawar wadgo nyomal nuko hebaado fu acci mater le kominingaaji hewdi gan imadraji jamaren famutune jimben kuteji mudundo cellan bani adama
do kabaruji chakiti di gonde wadde to kidal to nate kewde gondi e yede do bembe ande de ko wiyete ton wadi le majja an henna mobile biyetengel ana moda bomboje de csp uri e seta sidbe hono dun wari
ko video yeho e sengun ngaji sedan amma tan le mudun moblaji mangal pade leedi mali ana yilo on lukudo njaajer buri heewde yeddo o kabaru beme ande holliti mangal pade leedi mali boni ko yaati mini ngaji ujnere sawat le leedi to gubbe lon hitam noddirte csp fa hande yeddo o kabaru ana wonde jewde homo sabi sawde di mini ngaji le leedi nin ga o video yedama nukuje kewde beme ande ko noddirte tiktok holliti la wikidal o bama ga watta hakile mudun sab o video wana joni wada cagan lugan goji amen wadaade men mati le beme ande ko noddirte Google wi o kabar hollitado matama nukuje hewde yoga maji jati yedama an buri hitane wotere yeddo o kabar fa hannen holliti midun jewde golleji kapnoto kesse honen wadirte ko video goto matama kasin le hel bem and ko nodire tiktok ngam meccutunde wi o video wala leedi mali bama ciagal mudundu wana kabar ko mata ndun lewru
sita sidibe juna wartana en do kabaruji ngadile yontere yabbina de
en fotin kabaruji ma yontere ko nari bangal jama ko yata o nyaaji chaban tawdo didon yeg yoppe region kidal tamde decembre hital 2020 wartane septembre hital 2023 o kabaru holli tama to fedde osha le jatte lewru novembre hital 2023 o holli tifa hannen wi torraji mata ma chagane mangal pade leedi maldi wad imadraji nangi dawargal fedde minisma linel la morde kabaruji ma yontere ana nari kasin do yembere dubi temdere eglise chrétienne évangélique le di Mali ko wada nokku noddirteedo centre international de conference de Bamako Almat Yabine Cécile Koussoubale o batto hikka suka alliance missionnaire andato juwi andato yata en timna kabaru me yon tan ko naari bangal nyolman balebe naari do bangal jatteji ko wada aswer sappo jetti lewru novembre hitan 2023 Cécile Soubado le o nyolman yo nafa jatteji fottade weltugal kebal e yirwonde yar yeso lede balebe le o batto kulleji kewdi famtuma jamar ko naari bangal nafa jatteji le kebal bibbe leednin
Malfi dan e leydi Centrafrique kikide altinere andan edin fawi do nyaloma dido bo yaltingol yagol Coupe du Monde 2026 tiagal ko be tapuno leydi Tchad aljumar jabune jabinande e jagabulle malde tewtan kawdi do bo yalla ana keddo hore e gal gubal anni ko kanko e kintino e kintito equipe Mali e Eric Sekou Selvi
on a quand même
men garam fiidude e Centrafrique kañu mo heba no jaabu lobbo ko fiiduno e Comore Comore wadi no pide lobbe ko be kawruno don gal gubala ana mo isanne mi jaawan ko be ngadi gasinibe kañe ko gasay ko men dartata fu yalla mi den kaw men keba tobbe tati de wal amen gal ana lanindi yalla ne heba kaw hakil amen fuddo de pide ngoni joni be darta e jamarnde yalta jinginin demin sakiraɓe ɗo kadi ɗe kabaruji ɗi beeta ko ka andon ɗi fuu oɗon mbawi heɓude ɗi sini o noddi numéro viyamo 37 321. Oɗon mbawi du heɓude ɗi dow hello amen application studio tamanima mbawɗon heɓude dow Play Store. Gatto noon koye moɗon hakkillo ñaw jonte noddirteɗo dengo o ana wodi ley Mali. Himɓe hewɓe taggita wiyede o nangi ley leydi meɗen ndi. Ousmane Touré ñawɗo cantanaɗo holti en hono o ñaw wori.
Ñaw dengo o nangi kam fuɗɗiral na walla calɗi, na walla hoore, metti ɓernde, sifa tempere mawde e ko nande muɗum. Ka noon na walla calɗi wota fuf tampirde
joomum.
Ñaw jonte denga hana yebede sawrugol makko law tan wattade fa cantineɗa woni ko holti wiide Touré.
Yo gonga ɗum ngu sambinta oɗo ñaw ka mo wolda fi e jonte bali ma jonte goɗɗo. Yo ñaw denga mo hana fi yebede nomo satiri bonora ni ndenno tinoɗen ƴewtoyade oɗo ñaw ley cuuɗi dowotoro. Yalla hakkillaji amen nambalto.
Ɗum yoɓataka studio tamani dow gollidal ministére humaninde cellal e yirwere neɗɗako.
Ɗum ɗo yo kabaru ƴiwranɗo no studio tamani e faabodirɓe muɗum
ministére humaniɗo cellal kañum e hinna yurmede.
Kalen haala ha walu yontere nde ana fawi dow kabaru heefugol leydi. Ɗum wonno ko e francinkore wiyete érosion kutteji gonɗi dow muɗum eɗum wondi e heɓude sembe ley Mali. Caggal kabaru ha walu eɗum hulɓeni bangal gurdam saabi eɗum wawi latade sababu tiɗal guure. Ɗum saabi seeɓa hakkilo en bangal ha walu kolliti wiide ana moƴƴi heƴoji gaɗe dow yirwere dume nde nde yewtere Mahamane Baba Kunta waɗni en. Ley Mali alhaali heefogoji leydi kewɗi godi eɗum wondi heɓude sembe ley galle kewɗe ley leydi meɗen ndi. Ɗum woni ko holti wiide andi ɓe kabaru ha walu ley majjum to mayna ndi ley cercle bafla be région Kay. Heɓe mum ana mbawi eggude batte sababu mum Djibril Fofana o conseil amir ndindi. Heefugol leydi ana wodi tatteji fuu ley leydi men ndi. Ana wodi ley sahangal, ley ɓaleri ndi, ley funnage e ley hirnage fuu. Heefugol leydi yo hunde wembinine sanne. Fuu ɓuuri watto joni o dow toɓɓo yoga gaɗoji faratiji mawɗi goni dow muɗum ne wembini sanne. Eɗen darta faaba mumen yalla gelle yogaji ana mballe ha keɓana tiɗɗalla muɗum jogala. Non ɗum wori to Yamfuli Latodo ley région Bouguni ka eɗum seedi Karim Jakite ose fore gonɗo Yamfuli La. Heefugol leydi ana wodi jaati Yamfuli La. Misalu sini a teki tege yorugol pete ɗum suuɗaki fay goto. Sini a ƴeewi a yiyan torra heefugol leydi dow goori ɗi ɗum laato saba ɓurtugol loope naɓugol ley koori ɗi. Ɗum yo misalu heefugol leydi. E wi ɗum ken ande heefugol leydi yo bonnugol leydi hello muɗum wongo dow ko himɓe gattana ko waɗirta ni. Ɗum latto sababu fa watta yoga fuɗugol leɗɗe tiiɗa. Fuu ɓuri kasen heefugol leydi ana wawi wadde fa leydi moƴƴude sakkitoro latade leydi jorndi na hunde wonde wawa wurde dow muɗum. Adama Sambo Sisogo andinɗo kabaru ha walu. Heefugol leydi senini tan waɗiri ɗum ana wawi wiyede torra wala hen. Ka noon kulle goɗɗe gonton gaɗoje heefugol leydi ɗum woni ko torrata. Sini haala heefugol leydi haalama a tawan kulle tati kodi dow muɗum. Sini ɗe loope mbuteke dow leydi ndi ɗum latto sababu kulle yogaji won ton ko jiyeten hono duluruji. Ɗum waddata collaji ɗi jiyeten yeeso men ɗi. Ɗum ko waɗirata ni dow podoje bonugol leydi. Ɓiɓɓe adama en du ana mbawi latade sababu muɗum ko torrata ɗum sanne. Fewde e waylitagol wattu e heefugol leydi eɗen kani dartude tagguji meɗen pati torren ha walu. Ɗum woni ko holti wiide Gawsu Berté dunki ande bangal ha walu e waylitagol wattu. Sini leɗɗe ngala ɗum latto sababu fa ɗum ɓeyda wadde. Ɗum fuu ɓiɓɓe adama en woni caggal muɗum. Kono taƴugol leɗɗe ɗum ana takkite ley Mali. Ɗum latto sababu yooro batte muɗum woni ko jiyeten gonugol leydi. Eɗum wawi ɓeydude heefugol leydi bangal collaji kañum e ndiyameje. Caggal kabaru ha walu heefugol leydi ana wawi wadde sababu du ɓeydugol heyɗere. Ɗum saabide hoorejo bureau dettide Sahel environnement holti wiide imma daraji ana kani waɗede ko fawi dow kabaru yirwere duminde. Abdourahmane Sanogo. Fa kaɓoɗen e majjum wona laawi ujunere jokketen yo tutugol leɗɗe tan noon. Yalla leydi ana daro fa gasa. Ɗum tan woni dabre muɗum. Mairiŋaji ɗi kani fiide dabreji daranade yalla leɗɗe ana tute ley gelle ɗe. Ɗum darnata leydi. Ɗum wawi wadde fa heefugol leydi leydi ɓuyto noon watta fa yimɓe keɓa ndema leydi ndi ɓambuura dow muɗum kañum e dabaji
mum.
Wakkadu e yewtere ɗe hannden ko Mouhamane Baba Kunta waɗni en lanɗo holli en yontere warore fa gartan e yewtere wonde